나나나 Sama bani dada zimeni bamba zaidi ya wale. Baby I love the way you're going down. Ukicheza kati tutu stiki lunda. Utapenda nikikucheze ya kinanda. Mama nitakulinda kama Wakanda forever. Marcelina, sweet Marcelina, is your name ina na inachizisha. Tunabaki shingo kupinda. Kwanza hiyo rinda yukifiri minda. Freshy,
na ukicheza nitacheza.
Freshy,
na ukisonga nitasonga.
Freshy, karibia tusaka tetensi.
Wacha ikuwe kesi.
Na 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 na. Freshy, novu yanzi muhana niko na wewe. Sitowa ishu kwa muzi wangu na wewe. Umenipa pendo tangu jadi hadi wa leo. Tumevuka trabo nyingi tukiwa mavileo. Sasa wamefuata penzi letu kwa mitandao. Tumekuwa mfano wanatangaza kwa redio. Penzi letu limepita yote majaribio. Mambo yetu hawa usundewe wala sikio. Yo, yo, yo. Hata tukikula chapo ndondo. Bado love iko moto moto. Maneno tam tam na matendo. Bondo freshi.
Na ukicheza nitacheza.
Freshi.
Na ukisonga nitasonga.
Freshi. Karibia tusaka tetensi.
Wacha ikuwe kesi.
Na 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 na.
Yo,
hey, Freshi.
We nimekatililiwa menza. A superwoman and a wonder woman. Na spia ulipeleka wapi ma woman. Nataka to hunt to hamerunda. Nataka wewe uko cumbersome. Toto painting kusota haram. Anafanya Alejandro anataka bam bam. Lakini uko na tabia weird. Fan wa Selena na Maria. Uongo mkwaju plus bajia. Mitam Sunday service Jojo Maria.
Freshy.
Na ukicheza nitacheza.
Freshy.
Na ukisonga nitasonga.
Freshy, yeah. Gari